Shaishwana Queen.
Welcome to the fire.
Exclusive from hotvibes.co.
Aye. Last time banana ilava endo gula titi no will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishiba ya matuma take away shokazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract ila nange na pamoja. Kuchobu bangolo baba sakida bali papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papoa. Weekend kafika siba oneka, bama ngena papoa.
Kisakira, kiteni, mwele puti.
Bamele mapapoa, gachi mvili mvili usiku bama disa. Bama oneka chenda lama baka puisha. Nomvesa na chifundo kupete kamuchila ngapu kama wea pepa ficha. If you want si pay nafika pede. Banange na pabo wangati JJ. Bobari 10 after 1 week. Na madanda ulo nishi mutumba valispe. Kukona bondi ba makana. Mavina ndieba konda sana. Jemapa tebo na savana. Monga trapu bali pama. Bama oneka simpo so na fiko so. Waka fora ni inkoko na vimpopo. Hai vili munkopo. Heta fuck off. Alikutia take jenga ba. Last time banana ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishiba ya matuma take away shokazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract ila nange na pamoja. Kuchobu bangolo baba sakida bali papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papoa. Weekend kafika siba oneka, bama ngena papoa.
Tisakira, kiteni,
Bali dubila mutete, ever since the payday. Boga de junarente, salaleke ni bashempe. Enadi echitente, ni movie na makenke. Tumfa flat body, moka lab, nechpes kala jojo. Potara uzaka shet na magogo. Detuba mwona, less pa ma social ni kondwe. Ibona vala maso vala bobo, shes chene kalitwi. Dala man, satana, mdala wa maziba. Gafola nishapama, shopping sprees. Kwala maud yaka mans, personal di nebo ngalu. Saka madaman, gamone kabwela nefiswende. Nasara dadi ponganya daswende. Loji got fresh tide fya bushilo. It's like cheese la.
Last time banala ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunjito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishiba ya matuma take away shokazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contract ila nange na pamoja. Kuchobu bangolo baba sakida bali papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papoa. Weekend kafika siba oneka, bama ngena papoa.
Tisakira, kiteni, mwele
Exclusive from hotvibes.co.